ό,τι Έλληνα να κι αν θες. Βίγελε γέλε βασί. Κάποσα μια ρούση ζουρί. Λέω είμαι τίμια. Θα λοιπόν απέντω λακουέλη. Mazaribia manakupa baraka Elina ukaishi tona mulumeo abacharo na mama Pauline ukaza mwana mzapewa ukamtunza Elina mamfuga zohie manugu loishi na Remy Winnie na David na Isa manara wanakuombea ndoa njema. Joy na mali wanakupokea Elina Kikambala ndo nyumbani tushangilieni leo
wamekuwa mwili mmoja
Elina na ya Jafeti
manangala ngala
zafunyesa mfano muzo
makaishi to wano wairi
na baraka funa foyera. Msabaha na Kikambala hoye ni harusi nzuri leo imetimia alipona pendo la kweli
mshowe ni harusi twaiona
harusi mbizo ya Elina na Jafeti
maenza na enye makisagula na enye
mama masi na baba shida
Mazaribia
manakupa baraka Elina
ukaishi tona mulumeo
baba chara na mama Pauline ukaza mwana mzapewa
ukamtunza Elina
mamfuga zohie
manugu loishi na Remy Winnie na David
na Isa manara
wanakuombea ndoa njema Joy na mali
wanakupokea Elina
Kikambala ndo nyumbani
tushangilieni leo
wamekuwa mwili mmoja
Elina na ya Jafeti
manangala ngala
zafunyesa mfano muzo
makaishi to wano wairi
na baraka funa foyera. Producer Tiger, Yombo Records.